Alright. Barabara kimisha.
Nizidro. Kama sauce, mean the boss, mean the wild boss. Jackie, Jeshi nimba na wota kuma bodoski. Bogi nimba mbogi badoki monyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaowski. Mlinge kam joni unatokyo na kimo. Magode chok, siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija dosi. Siku jama gode chok, siku jama gode chok. Si minko jama gode, magode na badata chok. Siku jama gode chok, siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija dosi. Siku jama gode chok, siku jama gode chok. Si minko jama gode, magode na badata chok. Ati fofofo ni kamuvia DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Jalala kokana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nimenyanya kadi sensi kwa kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Mukataka tumamoratina. Chinja kade mako na itina. Mina ita inansikiza. Kijipa bado ndaifinya. Jagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda nkunia kila mali hakuna mali siko joy. Rada safu kipata na form nilio mindo natoa. Karika java joka joka na nasima siko jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode magode na badata chok. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija do. Siku jama gode chok.
Oh, it's the one, Guru, in a big one, in my woo. Moshi, una cheki ni ya vuvuvu. Mangos, kwa chamasha ni wanguvuvu. Kwa chana mapanga kisha susu.
Ati, nata zapisha, chunga mchatisha. Wakisha, itisha, macho ivisha. Moshi pitisha, matisha. Kwa dolipisha, nanga inamisha. Lalisha, dengi meweza, dani fikisha. Tarimbo, rungu pikisha, ndani ingisha. Vigida, pato na giza, kaina tatiza. Ririma, gode ni mzima, bado na itimba. Kizima, na yundia goma, inafako jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode magode na badata chok. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode magode na badata chok. Jagi, antishada, panda, ganja, fama. Uyo yama kusota kulala. Kudozga muoga, kudozga ujaoga. Sasa ona, blanda. Mistake ya kwanza kumess na kitanda. You mean kukojoa kwa kitanda. Iyo ni blanda. Chunga sana dia, kukunyo sana bia. Una mess na mind bia. Can you no find bia? Can you no come here? Can you buy dry dia? Can you magic kata bia? Can you strong strong bia? Na ukidai kuna kahawa na ka utashawa. When you was swara. Siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode magode na badata chok. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode na badata sija do. Siku jama gode chok. Siku jama gode chok. Si minko jama gode magode na badata chok. Yo, Jackie, ni 2020 kwenye kifo 20. Na washa moja mbili tatu moru hadi 20. Ni 2020 kwenye kifo 20. Na washa leo mamoru hadi ni akishwa mebleki. Yo, yo.